Nilikupa tu love ukastay na kutesti, ukani show me wa kukopi na kupesti. Okay, leo nimekufunga kama geti, sitaki ngori nshakuweni kwenye beti. Buda, God ametenda miujiza, nishakufunga tena umo ndani ya giza. Nimekushika tena nimekukamata, mtoto mzuri matata, twende wote ukale bata.
Leo mimi nimekupata, leo nimekukamata. Leo mimi nimekupata, japo mwanzo uliutesa moyo wangu.
Nakupa sifa tayari umeni chaguo la moyo wangu, sina budi funga mkanda. Warembo hawanipi vitisho, sijaona zaidi yako mimi na wewe mpaka mwisho. Ebuni kiss tubadilishe mat, ulete mkono wako nikuvisha hiyo pete. Congratulations, una ratha ya passion, kwako ndo nimefika, swezi tena fanya mission. Urembo wako unanipara, sipati tabu ndana moyo napata furaha. Kila nikikona moyo wangu nazima pa, misi na mabawa kiwa nawe na hisi na pa na pa. Urembo wako unanipara, sipati tabu ndana moyo napata furaha. Kila nikikona moyo wangu nazima pa, misi na mabawa kiwa nawe na hisi na pa na pa.
Leo mimi nimekupata, leo nimekukamata. Leo mimi nimekupata, japo mwanzo uliutesa moyo wangu. Leo mimi nimekupata, leo nimekukamata. Leo mimi nimekupata, japo mwanzo uliutesa moyo wangu.
Cause I got you, I'm never gonna hurt you, oh fight you, love fever hurt you. Back in the days, life was like a maze. You make me go crazy, love fresh ups. Hold it right there, hello my dear. I hope to nisikie wende wangu malkia. I got no time to fear, cause already here. Jina lako tu, lisha weza tu, tuna bandu. TTBT, love was like a Tom and Jerry. You play with my mind, play hard again. Now you're my, you're all my. Now there's no place to hide, oh my, yeah. East or West, baby you're the best. We can rule the nation, hizo zako fashions in a shine. Uko fine, baby girl, uko fine. Yeah, uko fine.
Harry on the beat.
Leo mimi nimekupata, leo nimekukamata. Leo mimi nimekupata, japo mwanzo uliutesa moyo wangu. Leo mimi nimekupata, leo nimekukamata. Leo mimi nimekupata, japo mwanzo uliutesa moyo wangu. Hey, oh, 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 yeah. La, 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 oh, yeah.
Kona Kalido, yeah.